Yo. It's crazy feeling, baby. It's your boy, Susan. Longside. Sidra the Gypsy. Friends in you and I were two day, my shillay. Nataka to she water, baby, see back away. Njoo kwangu mimi nitakuponye we. Nipende nikupende tuishi milele. Siwafuate hao njoo kwangu wewe. Tulia na mi tule bata mbele. Kalibo nyumbani hanipiga sele. Achana na wale pale wanachonga vile. Na kutaka we njoo uwe na me. Na kupenda kweli kubali ni kwa we. Maisha ni mazuri nkiwa mimi na we. Kwamba we jitunze ni goje mwenyewe. Hata nkiwa bize na kuwazaga we. Tukubali uwende mbali kisho pote. Penzi leo kwangu raimani fiele. Sewe ni mke wangu sijui nifanyeni. Mpenzi we ni wangu future mwenyewe. Na kupenda kweli uko mwenyewe. Kipitaga tumi macho mbele. Nataka kuona huko nyuma bebe bebe. Yanatosha mapenzi. Sini honge shilingi. Utafanya niwe chiste na chiste wa mapenzi. Tavyo nipo siku daima ni tabienzi. Talidumisha penzi mbele liendele. Sitakifanya ushenzi penzi lipote. Kalibu nyumbani penzi umone dade. Atoe balaka hanidia mame. Kweli nko nawe leo kwetu shele. Naona wakina mama vigele gele. Nakumbuka enzi zile tuko shule lele. Penda na kupenda mpaka milele. Sitoweza kukutenda na mini wewe. Lini penda na kupenda mpaka milele. Sitoweza kukutenda na mini wewe. Naona wakina mama vigele gele. Naona wakina baba ni dele dele. Naona wakina mama vigele gele. Naona wakina baba
nampenda, ananipenda, 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 nampenda, ananipenda.
Chile, my pesa uncle.